kusasula naye okunjagala kale yogera kyofuna mpulira ngatasanidde mimi litawi lisilo zamatunda na chamanyo kyekibi kinsikiriza enensi ekyuse nnyo olumubi kusobera simulaba oyomoti Yesu asinga kwe mukwano gwange. Amazima kaseko kaseko